life so crazy, ufika pumie kama cheese. Kivipi ni nyuti kuwa busy, hata kama mifuko ime freeze. Ana ana do kwa machizi. Hizi ndo zetu kibaba, tunajaza siku hizi. Shida za nini, umesha situ wa chini yani. Mikono juu, tunabanjuka tu, mtu kati, hizi ndo zetu. Kucheza kiko tu kwetu, goma bila nguo katitu. Oho, mtu ya watu, tunabambia nyuma nyuma kuselandia. Done done tukichangia, vile mbele nyuma kushikilia. Na midundo tukinatia, step by step jo. Kati na udance jo, kulewa na kuzima so. Ukinipelekesha po, nanga kwa kibenteni. Daddy kwa sugar mami, tabio topima kwa mizani. Na mikia tunapima machoni, weka kia zungusha kiunoni. Weka kia zungusha kiunoni, kwani mambo ni weekend runny. We can run it. Same ya kujidai my don't say le unepay. Gonga gonga ata epe ai. Kwa mifuko don't compare. Bina wenjo tutoke pair. Tumekweleza tutoke sea. Unipalo macho kodolea. Isimambari binia. Madanga danga ya na salandia. Manoti noti ma beneficial. Mapochi pochi mane kwa official. Hey wameja. Wameja ngongo. Kila pande ya mta. Wana make it bingo. I'm so confused. Kwa binti la kibongo. Twende kopo kwa kopo. Yalipo. Minipo, ileo ya mtoko. Paka buje kama popo. Yote ima poko poko. Kuje yapo yapo. Ile saizi yako. Imi ulupu ya moto moto. Tena siyo roko. International nare. Nari ngari. Mambo we can run it. Drop money. I don't care. We can run it. We can run it. Money kill, what's up, B-boy, what's up? Yeah, no chess. Coco touch it. Everybody, you know. Yeah, okay. Yeah, dear boy. Mexico gang. Okay, new kiss.